Kula bie kono kono go konte mate zinda bae za.
Hey you want it?
Dice kuwela uchulize mukwano kwange abate wanyonyo mubulamu bwange buliche muletero kumpampa tankoa tanekanya manyolo mumunyiza nayengo wankubaumba yakulimba yanzijawala kawe yanzijawala nechantwala wala anina kopula aninyene tasobola kundeka echoneva erinyo lyange liri mukibatu kye omukono gw'omuwanya gunetolodde twafuna akatonda lugaba agaba ye musumba w'omulungi era ow'ekisa ye mulwanyi naggwa n'owatalemwangako amusinga mukulu ne kunsitabangayo kulabyeko mukama ng'okonze ndwadde zinaba ez'amaanyi kulabyeko kulabyeko mukama ng'okyusa sitetime tezikola basawo kulabyeko 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 kino nakyo kiggwa kulabyeko 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 tokyakuddeka nakyo kimanyi wayawula ennyanja ani atakulaba n'obaliisa mu ddungu emyaka ana ebya yusufu mukomera biwanvu wamutaasa naye Leka tukomewo wano Musumba Maria ye yawona kansa Kukakaza tulina kizibu kimulema Mwesige lumu nawulizimba kalina Talina budde bwatakolamu Gwe musabe busabye obe mukakamu Jakucholabayo Tasobola kukuleka okweyo Ajja kuyamba Kulabyeko mukama ng'okonze ndwadde zinaba ez'amaanyi Kulabyeko Kulabyeko mukama ng'okyusa sitetime tezikola basawo Kulabyeko 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 Kino nakyo kiggwa Kulabyeko 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 Tokyakuddeka nakyo kimanyi Kulabyeko Era bujulize mukwano gwange Abadde wanyonyo mu bulamu bwange Buli kye muleetera kumpa Mpa, tankoa, tanekanya Manyolo mumunyiza Na yengo wankuba umba Yakulimba, yanzijawala Kawe yanzijawala nechantwala wala Anina kopula, aninene Tasobola kundeka echoneva Erinyo lyange liri mukibatu kye Omukono gw'omuwanya gunetolodde Twafuna akatonda lugaba agaba Musumba w'omulungi era ow'ekisa ye mulwanyi naggwa n'owatalemwangako amusinga mukulu ne kunsitabangayo Kulabyeko mukama ng'okonze ndwadde zinaba ez'amaanyi Kulabyeko Kulabyeko mukama ng'okyusa sitetime tezikola basawo Kulabyeko 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 Kino nakyo kiggwa Kulabyeko 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 Kulabyeko